Afrika, 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 samtu mausi ajikumbatia kwa naukia Afro mabishi klasiki Dudu mavi, javi, javi Zemani aje kwende jobu zureia Menena mkataba papurista mwajiriwa Zemani aje kwende jobu zureia Menena mkataba pamazaba mwajiriwa Zabiso mea zamara o mamareria Nisupu nimetega kuchinda jana Yadupu nimetega kuchinda Nisupu nimetega kuchinda jana Yadupu nimetega kuchinda Kila duwa anapokea Shala na kupawote Kila mwazi nikipokea Nani kiludi kipaja Najikiri obwaba kodi na ada na mito baba Taka ni ombe msada
Semani aje kwende jobu zureia Menena mkataba papurista mwajiriwa Semani aje kwende jobu zureia Menena mkataba pamazaba mwajiriwa Zabiso mea zamara o mamareria Nisupu nimetega kuchinda jana Nisupu nimetega kuchinda jana Utaja ni uwa mkoja Umesha tuika usige tuwa oe Kisa memeli utema muwa mkoja Wifu mapesa siji kukua oe Kipcheza mchezo utaja ni uwa mkoja Umesha tuika usige tuwa oe Kisa memeli utema muwa mkoja
Tupigika sotirika
Afrika Afrika, Afrika, samtu mwusi Ajikumbati wapwa na ukia Afro mapishi klasiki Tutu mavi, javi, javi Wani specs ya big boss ya rifa imwenka Apani specs ya msubuke wa mashine We boss ya sani Roma mkani za big bossi Nakubali sana ndefana miya chisa sini Record quality.